Arakoze cyane Jimmy Cliff ati hard road to travel ati mfite inzira itoroshye rwose, mfite urugendo rugoye cyane kandi n'uburyo bwo kujya iyo njya ni rough, buragoye buragoye buragoye. Ati ariko rero ati ndi determine, ati umutima wanjye rwose wabyiyemeje, my heart is fixed. Ati sinzasubira inyuma, ati sinzahagarara, ati I never stop, I will never stop. Ati sinzasubira inyuma, ati kandi ukwemera kwanjye kuzatuma nkomeza kujya imbere. Kunyura inzira y'ubusamo rero ni ibintu bitoroshye, ntekereza yuko twagiye tubi na kose ntekereza twagiye mu by'ukuri tubivuga ko abashatse kunyura inzira y'ubusamo bitazaborohera. Hari n'ikiganiro mperutse kugirana na mugenzi wanjye, umutumirwa n'umwanya ndi bubahamagariye akabasuhuza. Twaganiriye yigeze kutuganiriza avuga ko inzira opozisiyo igomba kunyuramo kwihata mu by'ukuri ari inzira y'imfunganwa. Nshuti za Radio Shakwe, muriho murumva radio yanyu Radio Shakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatatu tariki ya 25 Ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 4 isaha ya Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 4 isaha ya Kigali, Buruseli, Parisi na Geneve. Na Geneve ni ukuvuga mu mujyi mukuru, mu murwa mukuru w'Ubusuwisi, aho Ubusuwisi kikaba igihugu umutumirwa wanyu tufite mu kanya Dr. Nkiko Nsengimana, kikaba ari cyo gihugu atuyemo, mu mujyi wa Lausanne, kuko nawe nkunda kubivuga, mvuga Geneve ariko nkunda no kuvuga isaha ya Lausanne aho atuye. Dufite kandi saa 2 n'iminota ine isaha ya London kwa ba Musonera, isaha 4 z'ijoro n'iminota 4 isaha ya Helsinki muri Finland, igihugu cy'umunyamabanga mukuru w'iyi shyaka Ishakwe, ni ukuvuga Sixbert Musangamfura. Ikiganiro twateguriye uno munsi gifite ino nyito: opposition iracyafite amahirwe mu ikorosi rikomeye u Rwanda rugezemo. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje, mukaba muri kumwe kandi na Dr. Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement, akaba anashinzwe igenamigambi n'itegeko nshinga. Muvandimwe Nkiko Nsengimana, rero reka rwose witegure ngo ufungure mikoro kugira ngo ubashe gusuhuza abariho watwumva. Noneho dutangire kino kiganiro. Niba uri unyumva neza, mikoro irafunguye, muvandimwe Nkiko.
Urakoze, uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Murakoze cyane kuba unyakiriye ku radio Ishakwe. Ngira ngo nsuhuze bagenzi bacu duhuriye mu ishyaka Ishakwe, n'abakunzi bacu ba radio Ishakwe, Abanyarwanda bose n'abakunda u Rwanda n'Abanyarwanda. Ndagira ngo rero ubwo rwose ngira ngo ushimire kuba umpaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire n'Abanyarwanda ku bibazo by'ingutu dufite muri iki gihe.
Ndagushimiye muvandimwe Nkiko, nanjye ndagushuhuje. Mumeze gute aho ngaho Lausanne?
Turaho, hari ibintu by'ibitangaza rwose. Kugeza muri aya mezi turafite izuba, ntabwo hari
Yego yego.
hakonja nk'ubu bisanzwe. Mbese kugira ngo nkubwire ngo iki rwose dufite igihe cyiza muri iki gihe.
Ni byiza ni byiza. Abatazi buno Burayi ntibumva ukuntu nyine imbeho iba ari mu by'ukuri umuturanyi, ibihe by'izuba biba bikeya cyane, bityo rero kazi nabyo tubishimira umwana Imana ko mu gihe gifite akazuba kokota mutaratangira kwambara ibikoti bibavuna inugu. Ino ndirimbo rero sinasezeranye kuyigushyiriraho ni ya Jimmy Cliff. sinzi niba arimo yigeze gukunda kuko nabo ku gihe cyacu tukiri batoya cyane arimo aririmbye igihe nakundaga cyane sinzi niba nawe byari uko nguko. Iyi ndirimbo yifite cyane cyane amagambo ajya kujyana n'ibyo tumaze iminsi tuganira ndetse n'ibihe opozisiyo igezemo. Ni wowe wigeze kuvuga uti inzira yo kuzagera ku ntsinzi ni inzira y'imfunganwa, ni mu kiganiro rwose kitari cyakira uherutse. Bityo rero n'uyu mugabo aravuga ati hari muri iyo ndirimbo ati hard road to travel, ati rwose ati inzira ya ni inzira nafashe nyine y'urugendo iragoye cyane, iravunanye, ni very hard, ni très dur, ni irakomeye, kandi n'uburyo nyine bwo kugenda bwo gukora urugendo nabwo ubwabwo ni rough, nabwo ni dur rwose, buragoye, ntibworoshye atari ko. Ati mu by'ukuri ndi determine, my heart is fixed, ntabwo umutima wanjye rwose ntabwo narawukomeje. Ati ikindi cyati ntabwo nzigira mpagarara, we never stop. Ati ndetse ati ukwemera kwanjye, my faith, ubwako kuzamurikira kuzatuma nyine ibi bintu mbyinyuzamo. Nk'uko rero kino kiganiro washatse kudukorera kime giteye, wavuze uti opposition iracyafite amahirwe, nubwo bwose harimo ibibazo tumaze iminsi tuvuga, nawe umaze iminsi uvuga ko hagomba kunyuraho muri ya nzira y'ifunganwa. Nubwo nyuma y'icyo kiganiro watanze habayeho ibibazo bitagira ingano byerekana ko mu by'ukuri ingorane tuvuga atari amakabya nkuru, ari realite, ibintu tumaze iminsi tuvuga, tumaze n'imyaka tuvuga mu by'ukuri atari amakabya nkuru, ku bibazo bikomeye kugira ngo duhirike iya leta y'agatsiko, iya leta y'agahuturu. Ariko rero ko nubwo bwose opposition inyaruka ikadandabirana bikomeye ndetse bikaba biri muri iki gihe nk'uko tumaze iminsi nabyo tubivuga, tuvuga tuti dore iryo twavuze riratashye, tuti twifuzaga wenda kwibeshya ariko twari tuzi neza ko tutibeshya, kandi ababibona muri iki gihe abenshi bakunze kunyandikira bakambwira bati bakanandikira namwe mwese, bakandikira n'izindi nshuti n'abandi bafatanya n'abandi basangira ngendo bacu bakabandikira ko iryo twavuze ryatashye bigaragara. Ariko icyo dusabwa bakatubwiye batese bati ni iyihe solution mubona ko abanyarwanda bihebye. Bityo rero nawe n'umunsi uti opposition iracyafite amahirwe mu ikorosi rikomeye u Rwanda rugezemo, ikorosi rikomeye u Rwanda rugezemo. Mu yandi magambo nk'uko twabivuze mu magambo makeya ku rubuga rwacu ntarirarenga ugucikamo ubice kwa opposition, kw'amashyaka ya opposition, uku gusenyuka kwayo, gusenyuka kwa P5 nk'impuzamashyaka yarizwe cyane yari maze iminsi ikorerwa publicite, uku kurushaho kugaragara uko ari kwa Kagame, kuko nawe akomeje kwiyambika ubusa yica cyangwa afunga abatutsi bita abasopecya, avuga ko yakomezaga yarakomeje kubeshya isi ko ngo yabarokoye kandi abakunze abitayeho. Ibi rero nk'uko ushaka kubituganiriza byagombye kurushaho kuduha imbaraga zo kwamagana inzira zihubutse z'intambara, inzira z'ubusamo, tukemera tukajya muri izi nzira z'imfunganwa, izi za hard road. Kandi rero ibi bihe bikomeye biriho bigaragara byicika muri ibice byo kugamburuza mu by'ukuri abagerageze kwihuta bayobye, uragira uti tubishakiremo uburyo bwo gukangurira umutimanama wa politiki, uburyo bwo guhamya indangagaciro, indoto y'icyerekezo cy'u Rwanda duharanira, dushaka kubakira hamwe n'abanyarwanda bose. Mu yandi magambo imbaraga zishingiye ku ntekerezo, kuri ideoloji ihamye, kuri organization nayo ihamye, kabone nubwo inzira nyine igoye, kabone nubwo uburyo bukoreshwa ari uburyo butoroshye bugoranye nabwo, ariko amaherezo kubera ko turi determine, kubera ko imitima yacu iri fixed, kubera ko faith, ukwemera kwacu ari kose, iyo nzira tukaba tugomba kwigenda tuvunika wende katubana ndende ariko tuzi neza ko amaherezo insinzi ari yacu. Ijambo ni ryawe rero muvandimwe nkiko nahereye ko iyo ndirimbo yo mukunzi nge nakundaga nkiri umwana sinzi nayo niyo byaruko uko bimeze kose amagambo yayo ajyanye na ajyanye nino teme niyo sujet nino na kiro kiganiro uko washatse kukigeza ku bakunzi baradishako. Ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane muvandimwe yaranze Jimmy Cliff naramukundaga cyane. Ni
yandi nange
ndayikundaga cyane rwose n'amagambo n'ukuntu hitamo indirimbo rwose birantangaza. Ntabwo tuzasubira inyuma twafashe kapu nk'uko yaririmbaga kera nyine.
Yego.
I can't turn back, my head is fixed, my mind's made up, I never stop. Gutyo
twaravukundaga rwose
ariko rwose ribuka avuga indoto inyanja n'ibiti ndabyibutse. Urakoze cyane.
Urabyibutse. Noneho nayigutuye rwose sinibeshye sinahujije noneho.
Urakoze cyane. Jimmy Cliff naramukundaga, yari umuntu uretse ko yari artist nyine uzi gushimisha abantu, ariko nanone akagira amagambo rwose ubona anejeje ajya kure abwira umutima.
Yego, ntabwo byari by'ubucuruzi gusa nka bimwe muntu yumva rimwe na rimwe muri kino gihe. Yego,
ubonaga ari umuntu rwose determined, engagé uko bavuga
icya rwose.
Rwose urakoze rwose rero ko ndibu nk'iyi ukazanye binyukije ubusore bwanyu.
Yego ntacyo ubaye ariko
ntacyo ubaye mu gihe cyanjye. urakoze rero rwose iki kiganiro kirakurikira ibyo bagenzi banjye abandi bambanzirije, yaba Theo Rudasingwa, yaba Jeanne, yaba Dahayo, yaba Sixburn, Musanga Mfura na Musonera muri iminsi amaze iminsi bavuga rwose. Ni ibintu bitugira ngo bigende tubone umwanya wo kujya tuganira abanyarwanda, kuko ibibazo bihari muri opposition birakomeye, ariko rero ni umugisha nk'uko umaze kubivuga, kuko ubu ibintu birimo gufutuka. Birimo gufutuka turimo kureba uko opposition yifashe, biriya bintu bya P5 birimo urebye nyine byarangiye, biraduha umwanya wo kugira ngo noneho dutekereze ibintu birebire aho kuguma mu nzira mu nzira wa mugani z'ukuntu uvuze wazivuze ngo z'ubusamo. Dutekereze rero ko dutekereze ko amahano yabaye iwacu ateye ubwoba, ntabwo umuntu yabyirukangira gusa ngo turababaye turatashye tutazi ngo Kagame aratubangamiye, twishyire hamwe tubishoboye dushyire ku ruhande abatubuza kugira ibitekerezo byo gushaka kureba ibitekerezo n'iki kugira ngo dutahe iwacu, yakongera bikadusubiza ahantu habi cyane. Inzira y'imfunganwa rero ni iyo nyine, kugira ngo abantu bave mu bintu byoroshye, bave mu bintu byo kutareba inyuma ngo barebe nyine icyo amateka tubwira, icyo ubuyobozi bw'igihugu bitubwira, icyo natwe twakoze kugira ngo wa mugani dushobore kubona inzira tuzanyuramo. Ni imfunganwa nyine, kuko ibintu tuvuga ntabwo ari kubera ko impunzi akenshi zitunzwe no kumva ngo byarangiye twatashye n'ibiki n'ibiki, bigakunda nyine abantu babwira ngo turi benshi, nitwebwe benshi, nitwebwe iki, wareba ariko igitekerezo kirakajya. Ubu rero ko ibintu birimo kugenda bitungana, niko ngiye kuvuga ibintu bagenda bifutuka uko ari amashyaka twahozemo, yaba RNC wari urimo na FDU nanjye nari ndimo, mbese twanabereye n'abayobozi tukaza no kuyavamo kubera nyine ibyo bibazo byo kudashaka kureba kure no kugira ngo bikize abayobozi babakuriye, kugira ngo nyine bamugane bajye mu bintu bituma batagira icyo batekereza ku bintu, ku ruhare rwabo mu mahano yatubayeho. Nabona ko rero rwose mbona ari umwanya wo kugira umutimanama wa politiki. Iki kirakurikira ikiganiro gishize mugenzi wacu ndahaje nigeze kuvuga kuri igitekerezo cyo agikomozaho umutimanama wa politiki. Numva ko rero ugomba kugikomeza kugira ngo tuganire abantu bumve wa mugani umutimanama wa politiki bivuga iki. Ese nagira ngo mu ntuza kabiri turebe niba hari abandi bantu byagenze gute ku bandi bari impunzi, hari impunzi za mbere zacu zo muri 1989 bagize uwuhe mutimanama, babigenje gute kugira ngo bagere aho bifuza kujya i Rwanda, gutaha i Rwanda, bagombye gukora iki, bamunyuze mu zihe mfunganwa kugira ngo babigereho. Mu gice kindi cya nyuma ndagira ngo uvuge ko izo nzira zihari, iyo mfunganwa ni inzira y'ukuri. Ngira ngo tuze kuganira na none kugaruka ku kibazo cya Rwanda Truth Commission, kugira ngo kuko rwose ni intwaro ikomeye twagombye kwitwaza kugira ngo tuve muri ibibazo turimo. Ngo kuko nubaga nateguye ikiganiro, sinzi rero niba nawe hari icyo ushaka kumbaza ubu cyangwa se natangira ajya kira hagati.
Watangira rwose, watangira.
Urakoze cyane.
Uretse ko nyuma y'ikiganiro nitubona akanya tuza kuganira wenda kuri ku bintu byinshi biriho, actualite iriho, nkagira ngo nyine wenza nze kukubaza icyo ubitekerezaho, nicyo cyonyine umuntu yakongeraho nyuma y'iki kiganiro cyawe. None wagitangira
nta kibazo rwose, ubwo turi buze gusangira ijambo. Nashaka kugaruka ku ijambo umutimanama wa politiki, aricyo mu Gifaransa bita conscience politique, political consciousness mu Cyongereza. Ubundi umutimanama wa politiki ni umutimanama nyine ariko ureba imitegekere y'igihugu. Umutimanama wa politiki ni ubushobozi bwo kumenya no gusesengura sosiyete n'igihugu ubamo, ugashobora gusesengura imiterere n'imikorere y'ubwo butegetsi, indangagaciro bwubakiyeho, no kumenya navuga ko ari ukumenya ibibazo by'igihugu, nawe aho uhagaze mu mibanire yawe n'abandi muhuje igihugu. Cyane cyane nabyita ko ni ukudakora wasamye uteze amaboko ngo ibintu bizikora cyangwa se bizakorwa n'abandi, utegereje gusa indonke uzavana ku mpamvu gusa kuko wowe uri umunyagihugu, cyangwa se uzabihakirwa nyuma byatunganye. umutima nama politiki ukumva ko ufite uruhare mu micungire y'igihugu na sosiyete wamo nkuko navuze hejuru waba ubarirwa muri rubanda ruciriritse waba ubarirwa mu bifite waba umuhinzi waba umunyeshuri waba umunyamyuga umucuruzi se umunyenganda umunyapolitiki cyangwa se umuntu uri mu mashyirahamwe kugira umutima nama wa politiki bigomba ni kuri buri wese ntawe uvuga ngo nibyuyu ngo nibyabandi nibya buri wese kuko igihugu ni cyawe igihe utavuga udasesengura utavuga ukubona igihugu cyawe kigenda kijya mu nzira utazi kijya mu nzira zitari zawe ubwo rero nyine mbere ya byose ni uguharanira icyo wemera kirenze birumvikana kuko kirenze inyungu z'umuryango wawe kuko ntabwo politiki ntabwo wavuga ngo urayikoze ngo urayikora ngo ku buryo itabangamira inyungu z'umuryango wawe uburyo itabangamira famiye yawe cyangwa inshuti zawe politiki ni ikintu kirenze izo nyungu ushobora kugera ahantu umuryango wawe inshuti zawe mufata inzira zitari zimwe mu bya politiki kuko ari ikintu kirenze izo nyungu za izo nyungu z'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe bakwemerera bakemera yuko ukomeza iyo nzira yawe ubucuti cyangwa urugo rukagumaho bakwangira bikumvikana yuko iby'ubucuti cyangwa n'iby'urugo nabyo ubivuyemo kubera yuko igikomeye ari inyungu z'igihugu zirenze mwese ko muri zirenze mwese kuko zireba u Rwanda zireba Abanyarwanda urumva rero rwose umutima nama wa politiki ni ikintu ugomba kumenya ko witangiye ikintu kirenze noneho ugashobora nyine kugira uruhare hejuru ya byose ariko ni ukwibaza uti ni iyihe mpamvu y'uburyo akenshi naho bituruka avuga uti ni iyihe mpamvu yampagurutse nkayiharanira ku mugaragaro byaba ngombwa nkajya mu muhanda nkandika amabaruwa nkagira gute nkigaragambya nkirirwa rwa ntambi nkigomwa iki ngaharanira iki ngiki kindi byaba ngombwa nkaba nafata hari n'igihe ushobora kumva ko ufata n'intwaro n'abandi mukakirwanirira uzi ko ushobora no kubitangira ubuzima bwawe mbese icyo nakwita umutima nama wa politiki ni utangira ahubwo uti iki sinkemera kuko kibangamiye indangagaciro zanjye kuko kibangamiye uburenganzira bwa muntu bw'umunyarwanda bwa bagenzi banjye kuko bubangamiye amategeko twishyiriyeho n'ibiki n'ibiki ugatangira ukavuga uti ikintu ndagiharanye nicyo kintu tugira ngo tujye tubwira abantu rwose ibyo bintu nyamuneka umutima nama wa politiki ni uwo ariko iyo ndeba abanyarwanda nkareba ukuntu twitwara ubu nibaza niba izina umutima nama wa politiki hari icyo ubwiye abanyarwanda benshi cyangwa se hari uwo bamwe na bamwe bagira usanga simbizi usanga sosiyete nyarwanda ari abize ari abatarize biganjemo abantu nakwita ba nyirandibindeba inkomamashyi nubwo zasuzugurwa akarijana ba rutemayeze bampe muke ndamuke icyangombwa kuri bo nuko babona icyo birira banyamwigendaho mbese abantu bitonda bagasesengura ibibazo ntibake bakareba inzira zanyurwamo ngo bikemurwe ngo akaga abanyarwanda turimo tukavemo ntibake abantu bemera kwigomwa ngo tube muri iyi sayo ntibake ni ukubera iki njye rwose ntakubeshye mugezi wanjye ngarambarije nibaze se ni ukubera umuco wa gihaki watwokamye ukaba warageze mu mitsi no mu maraso ubuhake navuga bw'ubwenge buke bukeka ko wicecekeye umwamuganje ubundi Kagame azabona wowe uzagira ukabona uko umugeraho ukagira icyo umwibwirira akagira icyo akugenera hari igihe nibaza ese ibi bituruka mu mashuri twagiyemo twabayemo kuko urabona twize mu ntebe na twagiye twuvuga ibyo amashuri makuru tukava iwacu mu ngo tukajya mu birometero 80,000 se tukajya kuba mu mashuri mu nterina tuvuye mu ngo zacu ababyeyi bacu bakikokora bakatumariraho umutungo wabo maze tukaho tutibaza ko n'uwo mutungo wanagombye kugabanywa n'abavandimwe bacu nyine tu twavukanye ukabona rero tumeze nk'aho abandi bafite icyo batugomba tutanafi mbese tugomba no kwicarira bikaza bikirama bikatugeraho ni mu bintu rwose nkeka simbizi nawe urambwira icyo ubitekerezaho sinzi niba bituruka muri uwo muco cyangwa bituruka ahandi ubu rwose ntibitangaza nawe ujye ubyumva turisanga njya numva hari abavuga ko hari abayigeze iyo bagombaga kugera ko ntacyo bibagiriwe u Rwanda ko rero ntacyo bagomba kwakwa ko binabashobokeye bakwibagira u Rwanda ikinyarwanda n'abanyarwanda ngibyo rero rwose mu bintu mbona rwose yibaza mbona ko rero rwose iki kintu kibuze nkavuga ariko nanone ndi kugira umutima nama si uko gusesengura gusa kugira umutima nama politiki niyo hari inzira uba warafashe tuvuge ya politiki uba waterekeje warayifashe mbere ni ukumenya nanone gusubiza ubwenge ku gihe ugacisha mu gaciro ugasuzuma inzira wanyuze nk'uko maze kubivuga wabona ko atariyo ukagira ubutwari ukagira ubugabo ukemera ko wibeshye ukikosora cyangwa ugahigama ukareka bahanze inzira nyayo bakikomereza cyangwa ukagira ubutwari bwo kubasanga no kubwira abari banyuze mu nzira yawe uti nimugerageze izindi nzira uti nari ndimo ni inzira ni ingendo mbi ibyo nabyo n'ubundi butwari ubwo nabyo ni icyo nita umutimanama wa politiki ngibyo muri makeya uko mbona nakwita umutimanama wa politiki nuko abantu benshi bifashe mbere yenda yuko ntanga urugero umutimanama wa politiki yewe nasesenguye ko nagiye nkubona wagiye wubakwa n'impunzi za 1959 sinzi niba nawe hari comment wumva wagira ngo ushyireho cyangwa niba hari icyo washakaga kumbaza ngombe nagisobanura kurusha abatwumva nabo bashobore gusobanukirwa
ndagushimiye cyane muvandimwe nkiko mu by'ukuri wabisobanuye gusa wabaza gutese uti uko kuba ntibindeba uko kuvuga ko ibiba ku bandi banyarwanda mu gihe twebwe wenda turi mu Burayi turi n'ahandi muri Amerika n'ahandi hantu wenda hatunogeye kurusha abari mu mashyamba kurusha abari mu bindi bihugu bagowe kurusha cyane cyane abari mu Rwanda bari ku nkeke bicwa bashonjeshwa bakorerwa ibintu bibi byinshi uko kubura ikintu umuntu yakwita empathy n'urukundo rw'igihugu n'urukundo rwa bagenzi bacu kuki tubivuze wahuze ubyibaza ni ikibazo kuri twebwe abanyarwanda nicyo cyatuzindiye kugira ngo tuvuge nk'abanyarwanda mbere ya byose ariko iyo witegereje neza na Afrika muri rusange hari ikibazo gikomeye kidindiza cyane cyane ikibazo kinareba elite, kuko twavuze tuti dufite umwenda, twarize amashuri, twiga akenshi hakoreshejwe imisoro y'abaturage no kuvuga umutungo wa leta, bityo umuntu akaba arimo umwenda. Ariko ugasanga n'abanyuze muri ubwo buryo baravuga ngo ntabwo bitureba, cyangwa se bagakora uko kuntu. Ikindi cyaboretse n'igihugu nibe nabo ngabo. Ni gute rero bivahe nako bivahe? Biragoye kumenya aho bituruka. Ni muri za systeme zacu gacu duheye nko mu Rwanda, hari ibyo twagiye dusobanura tuvuga ko twabaye ku ngoma za gihake imyaka magana n'amagana, bityo zikadusigamo ikintu kimeze nka resignation cyo kuvuga nyine ngo rivuze umwami, kuvuga nyine ngo y'umunyagitugu ateye nyine tugomba kwikiza ko ari umwami nyine. Niyo ari umwami w'umusazi nk'abo u Rwanda rwagiye rugira, nk'aba Yuhi wa gatatu Mazimpaka cyangwa suriye mwakagara Kagame wa mbere, umwami w'umusazi nawe. Harimo bamwe bavuga bati singiye kwicirwa, singiye guta utuduke nari mfite, singiye kwikura aho narindi. Hari ibintu byinshi nyine biri mu mateka yacu tumaze iminsi tubisobanura, bituma abantu bagira iyo myifatire, ndetse ikagera no ku bantu bize, ikagera no ku bantu bundi bagombye kuba rwose batemera ibintu nk'ibyo ngibyo, cyane cyane kuba barabaye mu zindi za system. Hari abantu bakuriye mu bihugu demokratike, hari abantu batigeze bamenya izo ngoma z'igitugu. Ariko ugasanga mu by'ukuri niyo utayikuriyemo ukora nyine nk'aho wayikuriyemo, niyo utahuye n'ubwo bukana bw'ingoma za gihake na cyami zari zigoye, ukaba wifata nkabyo. N'ubwo utahuye n'ibitugu nkabiye twageze kuri Repubulika z'u Rwanda nyine zisimburanye zigizagiye zinarushaho n'ubukana nyine mu kubyereke kubangamira uburenganzira bwa muntu, ugasanga mu by'ukuri abantu bake cyane nibo bavuga bati ibintu sifatarite, bigomba guhagarara, bigomba kurangira, tugafata inzira nshya, tugasa n'abandi babigezeho. Kuko no mu mateka y'ibihugu ibidutuyemo bya demokarasi nabyo hari imyaka babagaho nk'uko tubayeho muri iki gihe, aho abaturage nabo babaga bacurwa bufuni na buhoro. Bityo rero abo bantu bakeya ni nka ya nzira y'ifunganwa mbese wavuze, abo bantu bakeya uko bangana kose nibo bazahindura byinshi, bakaba umusemburo wo guhinduka. Bityo ya conscience wahoze uvuga mu kanya bakayikwiza mu bantu, bigatangira ari bitoya wenda bitumvikana, usa n'umuti nyine benshi batizeye, ariko amaherezo agomba kuba yo ngayo. Urwo rugendo rero rwo kwigisha rwo gucengeza ayo matwara iyo conscience ni urugendo rwacu twiyemeje rutoroshye na gatoya nyine, nkuko twatangiye tuvuga nyine duhereye kuri iyi ndirimbo twatangiranye kino kiganiro. Ni urugendo rutoroshye, n'uburyo bwo kubikora ntibworoshye, ariko turi determined, dufite ukwemera, nta kizatunanira, ntituzasubira inyuma, kandi ijambo ni ryawe muvandimwe Nkiko, ukaba wakomeza.
Murakoze cyane rwose, ikintu twarakiyemeje n'imyaka tumaze tubirimo, ntabwo tuzahagarara, ntituzasubira inyuma, kuko tuzi yuko duharanira inyungu z'Abanyarwanda bose, kuko tuzi umwanya inshingano dufite na elite yo kugira ngo koko twongere dusubize igihugu u Rwanda cyongere kibone isura ibereye Abanyarwanda bacyo. Nari ngira ngo rwose ndandire nakomeje kujya nsesengura inzira y'imfunganwa impunzi zo muri 59 zagize z'Abanyarwanda. Mbona twavanaho amasomo menshi, harimo umutimanama njyewe rwose njya suzuma ngasanga twabivanamo amasomo menshi utibiti urabizi ko impunzi izo muri 59 zimaze kugera hanze nyine zari inyuma y'umwami Kigeli Ndahindurwa na n'ishyaka rya Runari. Urabizi ko rwose basohotse mu bintu bi wambaga n'ibi batateguye, ariko basohoka utavuga yuko hari ikibazo wavuga wabitirira nk'ibi ngibi, nk'uko ingoma ya Habyarimana yahize yashize. Basohotse rero abantu bafite imbaraga, ariko uzategereze bageze hanze bumva bashaka kongera bakigerayo, bumva bashaka kugaruka ngo bongere bafate igihugu. Barabigerageza mu mizo ya mbere muri za 63 gutyo, barabigerageza bagera muri za 66. Mbese bamaze imyaka hafi 7 yose mbivuga bari hanze bagaba ibitero, ariko bageze muri 40 muri za 67 bamaze gutera bagahashywa, bo bemeye ko batsinzwe. Ibyo gutera barabihagarika burundu. Izo mpunzi zishaka ubuzima n'inzira zindi, ubwo rwose baragenda baraceceka aho ariko aho bamwe muri bo batangiye kwijajara, abandi no kugira ubucuti buhamye na Uganda, nibwo ho igiye kubaka indoto yo gutaha iwabo i Rwanda, iwabo mu Rwanda. Ariko ikintu uzagitekereje barashishoze babona ko badashobora kurutaha mu badashobora gutaha i Rwanda, nubwo bagira imbaraga za gisirikare zingana zite, bashyize imbere ingoma y'ubwami n'umwami Kigeli. Babigenje bati nubwo umwami Kigeli nk'uko nabivuze hejuru yari yarabakoreye ibintu bikomeye mu buhungiro, shakira impunzi imfashanyo, amashuri n'amaboko n'ibindi, bagize umutima nama bagize umutima nama wa politiki ukomeye rwose, ngiye mbona ukomeye wo gushishoza no kureba kure, babona ko badashobora gutaha i Rwanda bashowe n'umwami Kigeli, bafite n'indoto yo gusubizaho ingoma ya cyami. Nibwo bafashe icyemezo cy'uko umwami ava mu Bugande akajya muri Kenya, nyuma ava muri Kenya akajya muri Leta Zunze Ubumwe bw'Amerika. Baramuhigika bamushyira iruhande, noneho bahamya Repubulika, bahamya inzira ya Repubulika. Nubwo babwiraga umwami n'ibindi byegera bye ko ikibazo cy'ubwami bazagisuzuma bageze i Rwanda, bafashe Leta. Noneho rero urumva ko icyo kintu rwose n'ukuntu ntacyo bavuga bashobora kuvuga ko umwami yabakuriye kiri mu Rwanda cyatumye wa mugani batsindwa muri revolusiyo, kuko yagiye akurikirana ibyo amashyaka ya ishyaka rya Runari ryababwiraga. Ariko bageze aho bati gira uruhande, kuko u Rwanda twasize ntiwarugaruka mwubu uvuga ngo ni ubwami. Nibwo bavuze bati twebwe ni Repubulika. Bubaka kandi batangaza umushinga wabo wa politiki, noneho bavuga ko ari ukuzana demokarasi mu Rwanda no gucyura impunzi. Nyuma nyine bashinga FPR baratera, nyuma y'imyaka nduva ubwo guhera 36 urebye ni 24 badakoma, ariko baza gutera bafite bazi ko bashyigikiwe n'abanyarwanda mu gihugu no hanze, abatutsi n'abahutu babonaga ko koko ko nyuma y'imyaka 30 impunzi zifite uburenganzira bwo gutaha. Noneho binahura ko no mu gihugu hari amakimbirane ya politiki akazi. Ku ruhande rumwe ubutegetsi y'ingoma bw'ingoma ya Habyarimana yari yiganjemo abahutu b'abakiga bagizwe n'indobanure na puta z'akazu z'abavuka giciye Karago na Mukingo bari biganje muri MRND CDR. Ku rundi ruhande abahutu b'abanyenduga n'abatutsi bari biganje mu mashyaka ya MDR PSPR. Icyo ako kantu rwose mbona ari isomo rikomeye kureba kuntu umuntu ashobora kwanga kubwiti iyi nzira ya gihogera wawe dufite umwami tumurwanirire tugiye gute abariyo dufata bame gufata inzira y'imfunganwa baravuga bati iki tukivuyeho turatsinzwe dushaka imbaraga turatsinzwe ntidushobora gushyiraho kuza tuvuga ngo tugarure umwami tugiye kurwanira igihugu muri Repubulika tugiye kurwanira demokarasi. Aho hantu ni isomo rikomeye rivuga yuko ibintu n'umugani abantu bashaka kugira ngo dusubire mu byahozeho kandi bitanafite n'injyana atari byo. Njyewe rero nkabona ntiyo mbonye urugero nk'urwo ndavuga ntitwabuzwa n'iki tuzi iki ngo natwe tugire umutima nama wa politiki wo gushishoza nk'ubu. Niho rero mbona yuko iricikamo ry'ibice ry'amashyaka ya opposition no gusenyuka kwa ariya mashyaka bitaga P5 igizwe na RNC na FDU zikori twe twayashinze ariko tukayavamo tunanijwe amahoro na PDP Manzi. Njyewe rwose mbona ari amahirwe akomeye nubwo abantu bavuga bati ntabwo abantu bazagira amahirwe bazavuga ngo opposition ngo bayizere, mbona ari amahirwe akomeye kugira ngo buri wese yisuzume na wasuzume arebe igihugu ashaka arebe n'inzira ashobora kunyuramo. Kuko abo bantu ubwo bagiye iruhande ubwo batsinzwe kandi bavuga ko bashaka inzira y'ubusamo ko batagize n'ikindi rwose batekereza kibyabaye n'iki ngo batsinde gusa nta kindi bashoze intambara batsinde basubirane ubuyobozi. Icyo kintu kigiye ku ruhande nkabona rero ko kirimo amahirwe. Aya marorerwa Kagame nawe akoze yo kuba perezida wa Repubulika kugeza ubuziraherezo kugeza apfuye agezeho ari uko agaraguje agati afunze yishe abo yitwazaga kugeza ubu avuga ko yabarukuye. Urabona nkuri ya muryango wa Rwigarafi na Paul ni umwanya mbona n'abacika cumu b'abatutsi wo gusuzuma neza amabi n'amahano ingoma ya Kagame yakoze mu izina ryayo ryabo rwose ndabona ari umwanya kuri abo banyarwanda kuri abo bacika cumba batutsi wo gufungura amaso bakabona budasubirwaho ko kuba bamwe mu babo barabaye umureti bakingura inzira y'ubutegetsi bw'iteka ingoma ya Kagame nta mizero byabahaye nk'abatutsi basangiye ubwoko ko ahubwo bazakomeza gucibwa ko amakomani ni umuntu wandi wo muri PSBR ko niba buze aje gucibwaho amakoma nk'insina ngufi kugeza aho bumiye. Mugezi wacu Rudasingwa ni wavuze ati bya bintu ni harimo gukorera ya muryango no kubwira abatutsi ati mu nta sinzabemerera muhagarare naho uzarenga ziramuriye nzica nta kibazo nta cyo pfana nabo nabo mbona rero ari umwanya mwiza uyu mwanya rwose wo gusenyuka kwa P5 n'ubugome budasanzwe bw'ingoma ya Kagame tufate nk'amahirwe yo kureba iyo tuvuye aho turi niyo tujya tuvanemo amasomo duhange ejo twifuriza abanyarwanda kugira ngo tubigireho twibohore mu mitwe no mu ngiro nta yindi ntwaro dufite nta wundi muti dufite atari gukoresha kuvugisha ukuri intwaro y'ukuri ku mateka yacu ku buryo tuzi ku ngoma zakurikiranye kuva mbere ya revolution na nyuma yayo kugeza ubu intwaro y'ukuri ku mahano amahano yabaye i Rwanda yabaye mu Rwanda rwose mbona ni umwanya utagira uko usa kugira ngo wa mugani kuko ibintu byo cy'inzira zibusamo ibyo kwitwaza ngo uri nyamwishi uri iki babone yuko ntaho bigana kuko urabona wa mugani iyo bigeraho abantu bagira tamajoro y'amashyaka bavuga ko ashaka gushoza intambara bose bagenda bakaba bari mu Rwanda abantu bageraho bavuga ngo bari mu Rwanda bakoreho politiki bakabona yuko ni inzira yo kuvuga ngo bazakorera politiki mu Rwanda idashoboka kugeza aho bafungiye bose ikibazo ni ibintu byagombye gutuma koko dusesengura tugira umutimanama ukomeye kugira ngo turebe koko uko tuvanamo amasomo mbona rero rwose inzira ya Rwanda Truth Commission ari inzira nziza ari umwanya wayo rwose ubu ngubu nkaba navuga inti
komeza komeza
oya rwose
ubwo n'urumuri rwose n'urumuri rucanye
nagira ngo ugire icyo uvuga ko nange nkomerezeho ubwo urakoze cyane niba hari ikindi wagira ngo wongereho
ndagushimiye ndumva byose wabivuze n'igihe twateganyije cyari iki ngiki mu by'ukuri nta kintu utavuze ukuri tuvugisha ukuri kujyanye no kwemera kwacu ni intwaro ikomeye cyane muri runo rugendo rutoroshye turimo muri no nzira y'inzitane turimo no mu buryo dufite butoroshye kuko uwo duhanganye nawe umwami w'umusazi afite ibimushyigikiye byinshi cyane byinshi tudafite twebwe ariko dufite uko kwemera ikindi cyo kwa kuri wavuze n'urumuri ruzatsinda umwijima w'iyo ngome y'umusazi igomba gutsindwa birumvikana wanavuze uti uku gushwanyuka kw'ibi bintu n'ubundi bitari bifashe kuko mu by'ukuri nta cyari kibifashe yari inzu yubakiye ku musenyi nk'uko tutahwemaga kubivuga gusenyuka kwabyo twari twarabihanuye twari tuzi neza ko bizaba hari n'ibindi bigiye gukomeza n'utarabibona ntekereza yuko azabibona nako benshi bamaze kubibona barihorana nabitwandikira byasenyutse muri ubu gusenyuka rero tugomba kugumana rwose icyizere gikomeye cyane kuko haracyari amahirwe nk'uko wabivuze wabisobanuye ku buryo bwinshi cyane kandi ntabwo ibintu nk'ibi ngibi nyine bya mobilisation umuntu asobanura rimwe tuzagenda tubisubiramo ku buryo bwinshi cyane wavuze bagenzi bacu bagiye babiganiraho, bagiye babivuga inshuro irenze imwe. Mugenzi wacu perezida w'ishyaka ryacu Dr. Theogene Rudasingwa n'umwungirije Eugene Ndahayo babigarutseho, Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru nawe yabigarutseho, nawe ubwawe si bwo bwa mbere ubivuzeho, ndetse na Jonathan Musonera. Abo bose ndio mvuga bagize inama nkuru yo mu ishyaka Ishakwe, abo bose babigarutseho. Nanjye ubwanjye iyo ntabaye umunyamakuru hari igihe njya mbikomozaho, ndetse yemwe n'abandi bakontributeri b'abakadre b'ishyaka, aha rwose nashima umukangurambaga komiseri wungirije w'ubukangurambaga nawe uherutse gukora ikiganiro hashize icyumweru ariko akanushize. Ildefonse ifite umukiza wagize ati gutsinda ubutegetsi bw'igitugu mu Rwanda birashoboka. Nawe yadevelopye rwose ibintu byiza cyane. Mu yandi magambo, turakangurira abanyarwanda kugira icyizere, kugira icyizere nubwo ibihe bigoye, nubwo u Rwanda rumwe ikorosi rikomeye cyane, nubwo hari umwijima ukomeye cyane, ariko n'urumuri ruhari kwa kuri wavuze mu kanya. Nagira ngo rero rwose noneho mu kujya gusoza uraza gufata ijambo risoza, ariko nagira ngo nk'umukuru wa Rwanda Truth Commission, kuko ni wowe ukuriye inama y'ubuyobozi ya Rwanda Truth Commission, birenze kuri ibyo ngibyo nyine ushinzwe by'umuntu ushinzwe igenamigambi n'itegeko nshinga muri executive ya Ishakwe Rwanda Freedom Movement, nk'umuntu rero ukuriye Rwanda Truth Commission, nagira ngo rwose utange opinion yawe, uvuge icyo utekereza ku bintu biriho. Hari bagenzi bawe nabo babivuzeho, natwe tumaze iminsi tubivugaho, ibintu mu by'ukuri biza cyane byisukiranya muri Rwanda rwacu no mu karere rurimo. Nk'iriya feri Rwigara bayivuzeho sinyigarukaho, aho nyine abacika cumu abo ingoma yuririyeho kandi itabakunze mu by'ukuri nk'uko tudahwema kubivuga, ariko ikaba igiye kubamara iriya ngoma y'umusazi w'umwicanyi. Hari urubanza rwa FDI kuko barashaka gukayirana ari abo bakwa Rwigara ari na ba FDU ngo batsembe, nk'uko wabibonye nyine umaze iminsi ubona izo manza, ntabwo turi buzitindeho, tumaze iminsi tuzivugaho. Sindi bikubaza ibyo ngibyo, nubwo nushaka ariko ushobora kuza kugira icyo ubivugaho. Hari na crise yongeye gufata umurego hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda ku byerekeye iya ndege, kuko abayihanuye barazwi kabone nubwo ngo habayeho abantu bayiswe bakajya kubeshya ngo ibyahanuye iriya ndege ngo byavuye muri kaya Kanombe, bisobanura yuko ngo byavuye muri Expar. Icyo kinyuma gikomeye cyane kiranga niki cyanyuze muri asansweri, ariko ukuri kuzamukira muri esikariye nk'uko bajya bavuga ngo ikinyuma kinyura muri asansweri, ukuri kukanyura mu nzira igoye y'amadaraza ya esikariye, ariko amaherezo uko kuri nyine kukazaba ariko kugaragara. Icyo kinyuma cyarigaragaje cyaravuze cyane kigasakuza kuko cyahageze imbere gikoresheje asansweri. None rero kuri kwakoresheje amadaraza nyine inzira ndende kuriho kuragenda kugora Kagame. Icyo kinyiro cya actualité ku byerekeye by'indege nagira ngo ukivugeho, ariko bitakubuza no kuvuga ku kindi ushaka mu byo navuze. Ikindi cyo mu karere i Burundi hari inyeshyamba, ari umutwe w'inyeshyamba nawe ushyigikiwe n'iyo ngoma y'umusazi. Umutwe w'inyeshyamba ngira ngo warabisomye, biravugwa inkuru n'ikimomo nyine imaze iminsi birivugwa, aho Force Populaire du Burundi byitwaga kera ngo Forebu, abayobozi bayo babiri bakomeye General Major Jeremie Ntiranyibagira, wahoze rwose akorana bya hafi na Pierre Nkurunziza, noneho akaba ubu ngubu yarayobotse inzira y'ishyamba ndetse anakorana n'iriya leta y'agatsiko, hamwe n'umwungirije Colonel Edouard Nshimirimana bose bafatiwe kwa gatandatu tariki ya 21 z'ukwezi turimo mu burasirazuba bwa Tanzania ndetse n'abandi bakadre babiri bo muri iryo shyaka bose bakaba barafashe nyine ku buryo hari amakuru dufite avuga ko banageze ndetse mu Burundi. Nagira ngo rero ugire icyo bivugaho muri ako karere kacu, mu by'ukuri umuhengeri ntabwo uri mu Rwanda gusa, umuhengeri mu karere kose, kandi bitewe n'abantu mu by'ukuri nabo bayogoje icyo gihugu bagitegetse badafite iyo ya conscience wahuza uvuga nawe, kuko n'abageze ku butegetsi iyo nenge bayifite. Ijambo ni ryawe rero kugira ngo tunasoze kino kiganiro, ariko wafata iminota 5-10 iracyahari.
Urakoze cyane mugenzi wanjye. Nagira ngo baze kuko nashakaga kugira akantu mvuga kuri Truth Commission, nagira ngo numve niba hari umwanya wundi.
Urafite umwanya, urawufite rwose.
Noneho reka nkavuge, noneho narangiza tujye no muri ibyo bibazo. Ikintu nagira ngo mvuge kuri Rwanda Truth Commission, wa mugani ni nkurikije ibyo nari maze kuvuga hejuru by'umutimanama n'urugero twagiye nabonaga ku mpunzi z'59 ye na mvuga nti intwaro dufite ni ukuri iri muri Rwanda Truth Commission. Nagira ngo rero mbwire abantu bose ntawuhejwe, muzareke duhure dusuzumire hamwe ayo mateka yacu y'amaraso n'imiborogo ya genocide n'andi mahano ya politiki yo kuvangura no kutubaha ubusugire bw'umuntu ya elite yikubira ibintu. Noneho duhure rwose twumve uburemere bw'ibyo bibazo rwose, twumve uburemere bw'ayo mahano, dusuzume impamvu zashobotse n'uruhare twazigizemo, dutinyure Abanyarwanda ari abo mu gihugu ari abari hanze b'impunzi kutaba imbohe y'abayobozi b'intagondwa bitwaza ko barwanirira inyungu z'ubwoko zabo bahuje ubwoko cyangwa akarere, nyamara byahe birakajya kandi kuko bo ari indonke zabo bashyize imbere rwose. Mvuge ndi mureke rero duhure muri Rwanda Truth Commission, dusase inzobe, tuvanemo amasomo akwiye, dushinge indangagaciro zihamye z'u Rwanda, dushakire Abanyarwanda rwose tureba icyerekezo, turebe indangagaciro twapfira bibaye ngombwa, dushinge leadership ihamye inasobanukiwe neza kuri ayo mahano yose, ikunda Abanyarwanda bose itavanguye rwose, tubone indoto, tubone indangagaciro Kagame ubwe azakoraho azumva akababwa yanamubwiramo ko rwose yakwirukanka akava ku butegetsi yirutse nta maraso yandi amenetse, ariko binabaye ngombwa ko ameneka ayo maraso akameneka ari uko bishyigikiwe n'Abanyarwanda benshi b'amoko yose b'uturere twose bazaba basangiye iyo ndoto urupfu n'ubuzima. Bitagenze gutyo rwose mbona byo gutaha i Rwanda twabyibagirwa. Nkabona yuko rwose bwo binyukije ejo bundi hari umuntu ni umuvandimwe nubaha cyane kiri mu ishyaka rimwe, kuko ari muri FDA ejo bundi twaraganiraga, ari muri FDA nyingi ngewe nkaba mu ishakwe, ubwo twaganiraga ikibazo cyo kuvangura no guhora, yarambwiye ati nusubiza amaso inyuma uzasanga mu muco mubi uturanga mu Rwanda w'inzigo no guhora ari muremure. Ati ubwo nta by'inzigo byo byararenze rwose ni ya nzigo ya yindi inuka. Yarambwiye ati mu by'ukuri ati nagi ati nubwo ndi muri FDU atariko ishyaka ryanyu mujya gutanga izina mwatanze izina ry'ingoma ishakwe ati yomba ndi kumwe namwe ariko bagira inama tukaryita rucabagome ni kubera iki uzi ko rucabagome yari muri za ngoma indwi nyine z'ubwami ati nyine nibwo ambwira ati n'igihe nk'icyo kirimo inzigo nk'izo zirezire no guhora ati umwami baramuhekaga bagahekana rucabagome mukaraza mukuru akayivuza mu izina rye agaciteka ko inzigo ishitse ihagaritswe kuva umunsi guhora bigacika ntawasubiraga gupfa ati icyo dukeneye bwangwe ati icyo dukeneye rero ni leadership ushoboye kuvuza rucabagome ati mu muco mushya wa Repubulika ati ntabwo ikihutirwa ari uguhana ni ukuvuza nyine iyo rucabagome no kuremarema uturemo twinshi twatanyutse ku mutima nyarwanda nakwita tissue sociale ati nimugira mutyo abantu benshi bazabasanga mu ishakwe bihereye kuba muri FDU wasize n'abo bana bagenzi banyu bo muri RNC n'abo basigaye numvise ijambo mbwiye ngarambo rwose n'ubwo muvandimwe ringuye ku mutima numvise ko hari abantu bumva imvugo yacu ariko bakaba batinya gato ku ikarishye ariko abo bantu dukwiye kubatinyura bakaza rwose ambwiye gutyo kuri ako kanya ntacyo namusubije uyu munsi rwose nari nzi ko mfite ikiganiro nagira ngo musubize ndamubwiye muri ibyo mu mazina twatanze izina ishakwe twahaye ishyaka ryacu nyine ni uko ari ishyaka rigena ishakwe rigena icyerekezo noneho rero ubu noneho rero icyo najya nkubwiye ni muzaze dusafe inzobe muri Rwanda Truth Commission tuzayisohokemo tuvuza rucabagome nicyo nagira ngo rwose ndangirize kuri iki kiganiro kirebana no gushaka inzira no kumva yuko twanyuze mu nzira tugomba kunyura mu nzira y'imfunganwa kandi bigaragara yuko ari abantu benshi badutegereje ko rero rwose tutagomba kwiheba dukomeze iyo nzira kuko ni inzira abenshi urumva nk'ubu ngubu n'umuntu uri muri FDU ubu ngubu n'abantu babona ko dukomeje rwose badusanga nako nagira ngo nsoreze kuri ibyo bibazo bindi wambajije kuko muri iki gihe hari ibibazo icya Rwigara ndumva nta bagenzi banjye bambanjirije babibuzeho birebire naragiye kukomojeho nanjye mvuga ibintu byo gufunga Rwigara ko iteye ubwoba ariko uzi uko rwose ubutegetsi bwa Repubulika ya kabiri bwari bubi ariko Habyarimana yishe abanyepolitike nyine bari imbere ku isonga kuri Repubulika bakayibanda n'abandi ariko ntabwo yagaraguje agati imiryango yabo ngo abice abafunge yirirwe rwose bakoze urukozasoni rubiye ubwo rero rwose ndumva ko nabo ni ikintu gikomeye kirenze mbona yuko nk'uko wawuze uvuga ati buriya butegetsi n'ubw'umusazi niho tugeze ubu nkeka yuko nanone wa mugani imbaraga tugiye gukomeza kuzibona dukoma gukomeza kwigisha kugira ngo abantu bakomeze bave kuri iriya koma kugira ikibazo rero cy'ubufaransa n'u Rwanda ku kibazo cy'indege kariya ni agatereranzamba ntikazarangira ariko ni ziko na Kigali ubwayo yuko idashobora kubeshya kuko abantu bahanuye indege atari bo wavuga se kuko bishoboka gute wabonye ubwo ibintu byagiye bikorwa za bavuga ngo byaturutse mu nkambi mu kigo cy'abasirikare cya Kanombe ayana amafutire twari mu Rwanda twese igihe twari mu Rwanda kose nange nakunze kugira nagendaga mu diplomate cyane mu kwezi kwa gatatu abantu bose twari tuzi ko hari za misile ziri muri aho bari abasirikare 600 bari muri mu ntego kushinga amategeko y'u Rwanda ziri bibuka ko hari umuntu w'umunyamerika wabaye mu Rwanda ejo bundi ashize igihe twigeze guhura nawe nyine nawaza kumbwira icyo kibazo ngo iki ngo koko ngo abahanuye indege baturutse mu kigo cy'abasirikare ndavuga ariko ko twabanye u Rwanda ko twaganiraga cyane ndebaho nari ntuye i Remera gatatu ureba abantu urebe Nyandungu urebe abantu bari batuye hariya kuri Ndera abantu babonye igisasu kizamuka igisasu kizamuka imbere yabo na igisasu rero cyaturuka hirya cyaza kizamuka cyaza gitambika abantu bose nikereka abo bantu bose ni mu bamaraho nibamaraho ntabwo muzabeshya abantu ngo naho cyaturuka aho rero mbona yuko Sarkozy niwe wakoze ibintu umuntu atakumva by'amafuti ashaka kugira ngo ubutegetsi bw'u Rwanda abugire neza kandi mu butegetsi bw'abicanyi ariko rero ntabwo bishobora kuzafata nta muntu bazabeshya ngo abafaransa nibo bahanuye indege ntabyo ntibishoboka ariko ni agateranzamba kugeza igihe bazemera noneho bakatanga ibimenyetso byose bafite kuko barabifite yuko ari FPR niyo yahanuye indege nta gitangaza kirimo kindi navuga rero ku kibazo kindi wambwiye kirebana no mu Burundi kuri bariya abasirikare b'inyeshyamba bafatiye muri Tanzania bavuga yuko bashobora kuba barageze n'i Bujumbura urabizi ko ni ibintu twakunze kuvuga yuko u Rwanda rurimo kwivanga cyane mu bibera mu Burundi ukibaza impamvu ngo baraziza inkuru nziza ko ngo atakurikije itegeko nshinga ngo akihinde manda ariko bakibagirwa ko nubwo itegeko nshinga ry'u Rwanda rihari rya nanone naryo
nuko atazanye inkangara
byase binani
n'abakore bazikoreye
nibyo bigaragara yuko u Rwanda kugeza igihe ikibazo cy'u Rwanda ikibazo cya Kagame yego afite abamushyigikiye benshi amasosiyete milite nasiyonali cyane y'Abanyamerika n'Abongereza kubera inyungu bavana mu gusahura Congo ariko ntabwo biriya bintu bizakomeza kuriya ibihugu bya Afurika hariya mu biyaga bigari muri Afurika igana amakepfo byose muri Afurika y'Uburasirazuba n'ibihugu bishaka gushyira hamwe ngo bizamure abaturage babo bose bizamure akarere bizabashyire hamwe ntabwo bazakomeza kwemera ko hakomeza kuba umuntu wampatsi ibihugu witwa Kagame ukorera mpatsi ibihugu abo Banyamerika n'Abongereza ngo abuze Abanyarwanda abuze Abanyafurika muri rusange gutera imbere no kugira ngo bagire rwose ubwisanzure ku bukungu bw'igihugu byabo bateze imbere abanyagihugu, bateze imbere ibihugu byabo, bishyire bizane nabo babone ukwishyira kwizana gusesuye. Nicyo kintu ibyo nashoboraga kubivugaho. Hari icyo avuze rwambazanga gisubira murakoze.
Oya, reka tugire hano kino kiganiro ngo ararekwa ntabwo ashira haraba aho ubutaha. Twarengeje igihe twari twateganyije. Ndagushimiye cyane kuba uriho umaze guhumuriza Abanyarwanda, wunze mu rya bagenzi bawe nk'uko tumaze iminsi tubivuga. Ntabwo tunegura gusa, turanahumuriza kandi dutanga n'ibisubizo. Mu kanya ruti opposition iracyafite amahirwe rwose mu ikorosi rikomeye u Rwanda rugezemo. Opposition iracyafite amahirwe yo kuzahura u Rwanda, yo kuzahura Abanyarwanda, yo gutanga icyizere mu Banyarwanda, icyizere abunyotewe muri kino gihe ndetse no mu karere. Dore ko umwami w'umusazi uyogoje kiriya gihugu cyacu atorohe n'akarere. Shuti rimwe mwarimu duteze amatwi, turabashimiye ko mwakomeje kudukurikira. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Nkiko Nsengimana. Turagira ngo tubasezereho kandi tubizeza rwose ko ibyo tuvuga twebwe ari ibintu tuba twiteze kuzashyira mu bikorwa. Ntabwo tuzabahuriza urugamba tutabanje gutegura, urugamba tutabanje gutekerezaho. Ijoro ryiza aho bwije, amanywa aho umunsi mwiza aho bwakeye. Murabeho na uta.
Africa has got to be free. Fight on, brother, fight on, fight on and free your land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. Africa has got to be free by 1983. Come on, make us see, brothers, fight on. Fight on, brothers, fight on. Fight on and free the land. Fight on, fight on, fight on and free your fellow man. You have paid your dues and you've got nothing to lose. And that is always my view. You've got to fight on. I say fight on, brother. Fight on, fight on and free this land. I say fight. Fight on, free your fellow man. Cause if Africa is not free, then we all will be back in shackles. You see, my brothers, fight on. Fight on and free.